Bombing kalesa moyale ganda duwala ma nanno bufata konkolata tidarbata men walqabate har anamonne lamatu annajala olusani polisin moyale beksisera polisin ana moyale commander nagga sirbi namonni qabaman kun ammas bombi lama walin qabamuf bodarras dabarfamani harka command postit kennamu himan jiratonni magala moyale magalatti kesa sochinomtu akken jirri himani gargar selami lemi damanif intasifamne jira julle beksisaniru Bulchan Moyale gandadu walama obbo kulu galgalo lakkoobsi nama du'e afur gahullee himan. Ittaanaan bulchaa biiroo kominikeeshinii aanaa Moyaalee obbo Waaqoo Afatummoo jarri qabame kun ajaja dhibbaa fi kumalaa waraanaa ta'ee hojjechaa bahe amma harka waraana mootummaa jiraa jedhan haleellaa kaleessaatiin gabayaa sabaaf sablammiin itti bahe keessatti boombiin nama fixee jedhu galmoo daawwitiif suraa qindeesse.
Kalesa Moyaaletti bombii darbatanii namoota afur ajjeesanii jaatama ol ta'an madeessaniiru jedhuun kashakkaman namootni lama har'a to'annoo jala ooluu waajjirri poolisii aanaa Moyaalee beeksise. Komaandar Naggaa Sirbii namootni kun ammas bombii harkaa waliin qabamuu isaanii himu.
ትላንትና ጠዋት ላይ በሚስዋን ዜኖች ላይ ከክልል አምስት በኩል ከሶማሌዎች በኩል ቦምብ ተወርውሮ ወደ
አካዝ ሄዱ። ኮማንደር ነጋን ከሌስ ገነመነ ሞኒ ናኑ ሸኒ ዱፋን ቦምቢ ደርበታኒ ነሚ አፉር ዱዌ ጃተሚ ለማ ኦልማዳይራ ከናኒስ ሸከመኒ ነሞኒ ለማ ሁምነ ራያ ኢትሳቲን ቷኖ ጀለወለኒሩ ጎቸ ከነ ኢሳንቲ ጎደ ጀደሜ ተሸከማ ሀረሌ ቦምቢ ወለኒ ከንቀበመን ከነስ ከንቆረቱ ሁምነ ወረፈራላቲ ኤጋ ዱመሳተኝ ከይላሉታ dhimma kanarrattis dabalataan suuraa halakee itti aanaatti gaafatama waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Moyaalee obbo Waaqoo dubbiseera.
Liyyuu poolisiin ammoo qaraayyuu ajandaa warra bakkummaatti keenan baay'ee jiraniif bakka bombii akkasii sun dhoosanii balaa dhaqqabsiisuu waan barbaadaniif kalee bombii dhoosanii bombii suniidhaan uummata nagaa nurra fixanii jechuudha.
Bombii as keessa darbatan.
Liyyuu poolisii naannoo shanii darbate jechuudha.
Eessirra darbatan.
Naannoon sun beektaa naannoo buufata konkolaataa. Kan duwwaa lamaa iddoo mannaaraa jedhamtu naannoo sun gabayaadha jechuudha. Fulaa namni itti darbatan kun gabayaa naannoo sun jira uummati baay'inaan naannoo suniitti uummati kun cufti uummatuun bakka gabayaa isaaniitiif bakka hojii idilee isaaniirra bobba'anii jechuudha.
Namni madaa'e fakkeenyaaf ijaarsa argitimoo ijaartii argitimoo nama akkam madoola keessa nama akkam argiti.
Naannoo gabayaatti sunirra darbatanii jechuudha uummati ammoo achi jiran baay'inaan uummati kan duwwaa lamaa buufati konkolaataalee naannoo sun waan jiruuf uummati baay'inaan naannoo sun hin baay'ata jechuudha. Namni jaatame afur irratti miidhaan dhaqqabe warsuun keessaa gammaan namni du'e nama afurii du'e jechuudha. Bombiin sun achi dhoote namni isheen sun du'an tokko warsuun keessaa ammoo war kiritikaal ta'an qabeessa pirifaari godhan. Warsuun keessa namni du'e karaa deddeebi jira walumaagalaa warri nama afurii jechuudha gammaan kanaatti.
Madooleen tun maaliin madeessan? Bombii qof moo waan dhibillee inni kee jira?
Madoolee kanaa gigee karaa warri bombii darbate. Bombii darbatan kan jala namni mammataa'ee naan bakka. Kalaashiillee warri waaqaa qophaa'ee waan jiru kalaashiillee ijoollee dur kutanii jiranii shubbuxiileen ijoollee dur kutanii jechuudha. Rasaasaa fi bombiira jechuudha. Shubbuxiileen akka eessi mirga jechuudha. Warri waan qophaa'ee dhufeef meeshaalee adda addaa waan qopheeffatan hunda gabatanii bakka bombiin dhootee irra baay'inaan bakka waan naannoo turii tajaajilu nan baay'ee kalaashiidhaan fixan jechuudha. Madaan kunii baay'inaan bakka kalaashiidha jechuudha.
Warra nam fixisuun qaqqabanii?
Warra nam fixisuun kaleessa qaqqabuu hin dandeenye. Ardaallee ammoo warri ammallee gara waan sun waan barataniif darbachuuf yaalii kan godhan irraa nam lam qabanii jiran bombiidhaan.
Namni lamaan kunneen eessa dhufu?
Namni tokkini Shambal Aadanaa Sanjaarsoo jedhani. Tokkolleen ajaja dhibbaa Alii Aadanaa Alii jedhani. Waraan Soomalee keessa jiran jechuudha. Warri kunniin bakka waraana kan naannoo Soomalee keessa hojjetu jechuudha. Ajajaan dhibbaa kun ammoo raayyaa ittis biyya keessa duraan hirdifame galee jedhani. Hirrifame warra ayyaatis biyya keessa durii galan keessa. Warroottan naannoo akkan jiran tireen godhanii waan qara nu miidhaa turaniif warri kunin warrumsuni jedhee yaadaa jechuudha. Nakiyaatti liyyuu poolisummaa jechuudha.
Kanaafuu warra kana uummata qaqqabmo waraana qaqqabe?
Makalaakiyaa qaqqabe jechuudha. Raayyaan ittis biyyaa ganama naannoo saatii sadii irratti isaan bakka kallattiidhaan sila xiyyeeffannaan isaanii warra gandiduuwwa tokko. Uummata ammaantan amma gabayaaf bahe baay'ee gandutuuwwa tokko sunii naannoo isaaniif qabaman sun uummati keenya baay'inaan daldalaaf waan naannoo sunii waliin qabamuuf bakka raayyaan ittis biyya qaqqabde jechuudha.
Ammeessi jira jalee qabam kun?
Warri qabam kun federaal poolisiitti kennanii jiranii naan jedhe odeeffannoon argadde ammoo makalaakiyaa jiraachuu isaanii nu oolu jechuudha makalaakiyaa kaan jechuudha.
Arda akkam ka'ee jirta nam laftee armaan ka'ee jirti?
arlafti baka namum dua wala wala ni cura walu magalati guyar da kan namum kale warri fitsuna wala ole umunite warana amora yani tus biya mo bajinna wa magalte jirtu kumati lemba ka walke sale bayelle yaw
arale magala mo yale kes sukina gasit kenjir jiratun ni dubatu namonni mitan ragais sirri takana misani yafanne kan san kasan
biyi da kalin ke jarnamu gadde su mu mata ta nami de garsan ni du kulle ni de gar sargachu baba nan madayelle nami to kamo tumma ni wari mu tumma len gargar to kolle ka ken nami sinjuru jarro lele nan to kolle in batani le akam jirtan dandamatani le nami de ninjuru nami tustinu ba kamanu mati kama dayelle ma tum sane ti wali rakacha ga amma na ge ni amma ti wanni de mu to kolle ninjurtu male nami to kolle nu uji ta jajil labe jara ba jaaji matori wani tokka deemu jiranjirtu warrum jura madole hospital ke birkan jalla waajiri fayyaa gargaaru jirmale summale waajir fayyaa male wani tokkolleen ka hojjechu jira tokkolleen hinjiru jiru dhaabbate amma dir karaa fula amma keerrooni itto baansun dhaka callaa ciisa wani tokko hin jirtu amma kalaakiiumaa jidduu raayyaattis biyyaa jidduu nama jira
lakkoofsi namoota du'anii hagayyuu na afur kagee yoo ta'u namootni kunis bakka garagaraarraa dhufanii akka naannoo kana jiraataa turan bulchaan gandi balaan kun keessatti ta'e obbo Kulluu Galgaloo ni dubbatu.
Namni du'e afur ummata sabaaf sablammi jecha ummati amma namni du'e kunillee sabaaf sablammi kadhaanillee sabaaf sablammi fakkeenyaaf ammoo warra Firaan keessa. Jamal kai dan kamri frame gumgeisa ni gabe bisani ni guraje bilchalle ni jolle oromo arfiti gezanyille ni jolle hadiyati obya kai dan jolle ma kara sidala te gudate
obbo waqo afatos ajjechan kunin erga bara kuma lama sagalas jerqabe akatti jiru fi kananis jiratto ne rakkore jiracho himu
moyal gan khan wal daballe taatu bombi akana darbacho taatu warana taatu gan khan rakkona kana marwa gam galte
agayum behani waranum te jirae chura wani anenar agan sokolam sabiere adansi ba sokoleni jirtu wechura bagume la mabar kula ma fagali rajal kabe agan ma waranum te jirae chura
obbo Kullu Galgalo harana mota duana frankesa Jamal Abdullah wala muhimani namosni awala kana ratti motumman warra kasin namaje sukana faletti barbado akakabu gafatalle turani jedu
gurbaye duwetu ka refrale gumge sanya wase ragade bisan isatti arawala me moyale tawalame yo mati ballam bae amale akoy dubata koy ko mata yo no warkana motummane nurra kallate qabsisu qaba yo ntayna mo motumman nu jiddu jirechaf lakisnimale mu ummat kan nu qabachalle nu ngutu eda qeyron tenalle sunum qabbenulle sunum qamyo motumman jiddu kenjirate nu gargar nu dowo kan furma kallati to kon kaen wani yo walille tubani wani agasmara no dadabne akwan dadabani tille ni tam wannan misin dufte bombi fa darbate wannu konin ededda nam lubbo nam baye kasi gala fa cudan de timale e wan kana odomotum man kallati qafise kayo biad ballan nu qab
hato male mas dirge gonni magalati umni naga kabachi su kananno oromia nagenya ummata tiksayin juri chunkomatu komi kana sobo kullu namanani wan sirachu qabu jechun dubbatani bombin kale sadarbatame kun moyale fulara yanitti sajal qabbito tessa namota kudan ajjesa chawa birritti diate fageni kilometer afuri rattargama ajjechana mota kudan isanani si motumma misesote tsira yashanto anu jira ulchu hime garu hagay wona himannani sani ragan dabame wanjirun ittim fufinjirachu jiratto ni moyale ni dubbatu gaba sa radio sagale america galmo david nairobi